amini pa wewe penzi wangu amina, kila ni mombapo Mola na shukuru amina, kila ni mombapo Mola na shukuru amina, amini pa wewe penzi wangu amina, amini pa wewe penzi wangu amina.
Yeah.